Mondays and Fridays, you're spending money. Your she has expensive high grades. Payday. Your best pet a bonka bashabafa. Subsugo bonkers, your best sponsor mata. Payday. What's up Fridays? You're spending money. Your she has expensive high grades. Payday. Your best pet a bonka bashabafa. Subsugo bonkers, your best sponsor mata. Payday. So talent in this thing and then got my back torn. I'm a plastic at 20 crores. I receive a tebede. Ukalo anti nabachana bati mama nangu malume buile. Dalu bona zonke izandle moyeni ngajabula mangamona nonke ngishone eceleni. Masiphandile sofaka amashilling ningawaraksa yogcina ngisazojabisa kabaya. Dalu bona zonke izandle moyeni ngajabula mangamona nonke ngishone eceleni. Masiphandile sofaka amashilling ningawaraksa yogcina ngisazojabisa kabaya.
Sekufika boskufi zinja bophaka mfana sisihlala ngentombi ngoba lasihlukumeza ithanga phela siyahala siconsa namathi plus isiphethisa thina masilamba siyaphaka siyadla sisifihla bani ngizwisise kahle cela ungizwisa if usisawumind asiphumele ngaphandle siyokhuluma ngakuboleka islamba kambe ubani igama noma ngakubiza ngosweet dal unkosazana dot ama-dimples bheka maka smile oh vele vandag it's Friday angibheki nama-price twana ngani it's payday expensive high grade ngapha ngiphethe nanekhadi nyama esandle akufele kushinyama baba ngingaze kube late ngifuna ingane yele ngathi iveni ye-apartheid ingenze ngibe busy mase sigibele embhedeni siqale nge-pillow fight mase ngifake endumisweni akuvele kube mnandi asidle imali
kusekuseni bona zonke izandle emoyeni ngajabula manganibona nonke ngishona eceleni masiphandile sofaka amashilling ningawaraksa yogcina ngisazojabisa kabaya zonke izandle emoyeni ngajabula manganibona nonke ngishona eceleni masiphandile sofaka amashilling ningawaraksa yogcina ngisazojabisa kabaya.
I vibe, pristine la. Hojoyini vathu bize namasinia. Zishab, ziyawala. Ofuna ukhaviso, nikezeni tequila. Go, itrip yakonza yabona. Lapha endlula khona njalo ngibashiya becorrup. Yasha, bathe mabebeza ngizokhop. Elami phepha linuka sweet ungagcina usulcut. Akufika umago, izinja zakho. Ninguga naboya, lezo zidla life ngestraw. Vibe galo, imali sakhona. Ngihamba nalo, uyazi bebeza se-afro. Oh yeah, akufika umago, izinja zakho. Ninguga naboya, lezo zidla life ngestraw. Vibe galo, imali sakhona. Ngihamba nalo, uyazi bebeza se-afro. Yes!
What's up Fridays? You're spending money. Your chic has expensive high grades. Payday. Your best pet a bonka bashabafa. Subsugo bonkers, your best sponsor mata. Payday. What's up Fridays? You're spending money. Your chic has expensive high grades. Payday. Your best pet a bonka bashabafa. Subsugo bonkers, your best sponsor mata. Payday. Dalubona zonke izandle emoyeni ngajabula manganibona nonke ngishona eceleni masiphandile sofaka amashilling ningawaraksa yogcina ngisazojabisa kabaya. Dalubona zonke izandle emoyeni ngajabula manganibona nonke ngishona eceleni masiphandile sofaka amashilling ningawaraksa yogcina ngisazojabisa kabaya. Dalubona zonke izandle emoyeni ngajabula manganibona nonke ngishona eceleni masiphandile sofaka amashilling ningawaraksa yogcina ngisazojabisa kabaya. Dalubona zonke izandle emoyeni ngajabula manganibona nonke ngishona eceleni masiphandile sofaka amashilling ningawaraksa yogcina ngisazojabisa kabaya.